killer.
Oya masela, utafute hela, wanataka hela, tuwape hela. Oya masela, utafute hela, wanataka hela, tuwape hela.
Mpeleke Masaki ya kale, mpe pochi kadi ya tawale, mapocho pocho kucha na nywele, yani yale kwanza ndo ukale. Mwanamke pambo toka kale, hataki maneno na kelele, na bado mtasema, mpaka mtasema.
Kitaka mapenzi, sitake kushinda, onyesha pesa bwana, pako atapatikana. Kitaka mapenzi, sitake kushinda, tafuta pesa bwana, pako atapatikana.
Oya masela, utafute hela, wanataka hela, tuwape hela. Oya masela, utafute hela, wanataka hela, tuwape hela.
Iti mara po, baby nani chiti, siku chiti vipi, kati una kitu, na nataka vitu. Najichoresha, najichoresha. Mjini shabule salamu, labda utakula salamu, na kama ukitaka vitamu, hudumia.
Kitaka mapenzi, sitake kushindani, onyesha pesa bwana, pako atapatikana. Kitaka mapenzi, sitake kushindani, tafuta pesa bwana, pako atapatikana.
Oya masela,